Kwenye
Jambo Rafiki,
ako mzuri kwa boma.
Habari ni nzuri, karibu nyumbani. Hakuna matata Tanzania, Tanzania najivunia. Popote nitakwenda nitarudi, bahati mbaya makusudi nitabaki ya Mtanzania. Nyumbani lipo babu lipo bibi, kwenye shina na mizizi najivunia Utanzania. Mama Tanzania, kwetu ni roof of Africa, Kilimanjaro. Sijaridhika nsipofika Ngorongoro. Ushaka ni rusha mpaka rusha mwana polo. Tanzanite, Maryland, nitazifuata tomorrow. Mwanza kwenye sangara, korosho ziko mchwara. Bado tunadumisha upendo wa pwani na bara. Mwadui na bongara, kwa cool na madama. Mseni fools kukuchana wendo home, sito hama Tanzania. Popote nitakwenda nitarudi, bahati mbaya makusudi nitabaki ya Mtanzania. Nyumbani lipo babu lipo bibi, kwenye shina na mizizi najivunia Utanzania. Mama Tanzania,
nakupenda natoka Misheda nenda mbuga nkuka Mikumi Serengeti tena kwa deep inside. Namwona simba tembo na chui wame relax. Mama chura nenyonyesha nime mwacha kihans. Mwambie Bora mara twende Masai, mara nina asali hata Bora nimebeba na daga. Na hii si masyara na hiishki biashara, twende Mbeya Rukwa Ngara kwa nafaka nikinara. Tanzania,
popote nitakwenda nitarudi, bahati mbaya makusudi nitabaki ya Mtanzania. Nyumbani lipo babu lipo bibi, kwenye shina na mizizi najivunia Utanzania. Mama Tanzania,
Island of Peace,
nakupenda dia. Island of Peace, no place in the world better than this. Sora sastie na the capital seat, Anna stie na the capital seat, don't turn. Tanzania, Mama Tanzania,
nakupenda dia,
nakupenda.
I love you so much, Tanzania. Lazima iludi, raja jeguludi na gari mafaibu wako meja. Yeah. Alafu imugishaji, mezunguka nchi mzima. Arafu muraja ile Julius Nyelele na mujomba soko ile. Awana, awana, producer irudiwe, ili nyimbo liludiwe. Lakini namupenda tu Tanzania. Mwah.